na, obera na toto. Mami basta, chunya, ine wendo manuaro. Adun obera na, obera na toto. Mami basta, chunya, ine wendo magombo. Maero kaki buonjo, ino moraga. Era mimi aga, otoyo chunya ti. Yani maba moto, sezi compare. Illegal nina kuzimia, wengine wanini. Nimekuridhia, wewe, naibu meniridhia. Ukinigusa, papa sana chachilia. Take it so, sije kanifuruga. Unabio kata, pepeta, makalio. Oh oh, mitabani mwenzio. There's only one, two, you and me. We need nobody, baby, love me. I'm for real. Never doubt me. I do better now, oh better now, oh better now, Toto. Mami basta, chunya, ine wendo manuaro. I do better now, oh better now, oh better now, Toto. Mami basta, chunya, ine wendo magombo.
Yeah, nakuita mami. Unite baby, nakuita mami. Unite baby, sababu kwako ndo nalishwa, ndo navishwa, ndo napata pa kulala. Uwepo wako ni motisha, unanikosha, we peke yako nanitosha. Wengine hawezi bisha, unawatisha, na mwangaza kwenye giza, tumewakisha. Ina wezi bisha, unawatisha, na mwangaza kwenye giza, tumewakisha.
Adundo bera na, obera na, obera na toto. Mami basta, chunya, ine wendo manuaro. Adundo bera na, obera na, obera na toto. Mami basta, chunya, inye wendo magombo.
I went around the world just in search for you, baby. Nikamato simi ache mino wako for me, baby. Umenifunga bila hata kamba, moyoni mwangu mechukua namba. Tuishi kwangu le yangu mimba mama. I've been searching for you. Adundo yo yo yo, I've been looking for you. Nipate lako penzi tamu. Kushoto, kulia, kusini, kaskazini. Kushoto, kulia, kusini, kaskazini.
Adundo bera na, obera na, obera na toto. Mami basta, chunya, ine wendo manuaro. Adundo bera na, obera na, obera na toto. Mami basta, chunya, inye wendo magombo.